Obudde wonna enaku yensinge kunyiga ng'okaba bambi ng'ononya ensi n'ekukyawa ng'otawa omukwano ogwaffe tewagusuula wakati mu bikemo ebingi tewayuga Jungle.